sam letheli yenyuka kwaye imqinwa bambi sanja sam letheli yenyuka kwaye imqinwa bambi sanja sam letheli yenyuka kwaye imqinwa bambi sanja sam
Clean up.